Beeralayda gobolka Bay oo helay roob ayaa waxay bilaabeen sidii ay beeraha u abuuran lahaayeen maadaama sanadkan rajo ka qabaan inay u noqoto sanad barwaaqo ah. Sidaas daraaddeedna ay muhiim tahay ka faa'iidaysiga nimcada Rabbi ay haystaan. Dadka ka shaqeeya agabyada loo isticmaalo beeraha ayaa hadda bilaabay samaynta masaarta, yaambada, mindida iyo kuwa kale. Dadka tumaaleydana ay iyaguna u noqotay fursad ay dhaqaale ku sameeyaan, iyagoona bilaabay sidii ay u sameyn lahaayeen agabkaas ay beeralaydu u baahan yihiin. Qaar kamida dadka tumaalada ka shaqeeya ayaa sheegay in suuqa uu fiican yahay marka beeraha la beeranayo kaliya. Dhanka kale, Maxamed Cali oo kamida beeralayda gobolka Bay ayaa sheegay inuu ku jiro diyaar garowga tabcashada uuna iibsanayo agabka beeraha lagu falo.
Maadada saddexaad masaartu waa hambahi masaartu way buwaahati beero laki geed gaadayu gaala moorada linkoodayu looda moorada linkoodayu iriga moorada linkoodayu uulula goosadayu way baan dhibooday masaartun kow bilaawo lama yeembadu sadi haana baadiyu ku kooy haan laante walba iinshaa dhagaagu waay maddii beerti walaana ka fala waay wal oo hoolay ka goori anu waay wal oo beertig geedo kuu guran hawaay iyo goof gaduud guureera waa ku tabay.